kupenda ama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala zoni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma na kusara na muwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma na kusara, ananiwaza, ametawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza. Ananipenda, ushazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Nasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ana chakula hakipiti, hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza.
Come next.